Yo, much more the beat killer, beats murderer. You got a song, brother. Boom. Concentrating on my five senses, then appellate in my mind like I flip pages. Yeah, I know sometimes I'ma sound crazy. See, I love saying yeah, then I love ladies. Look, much more the beat killer, beats murderer. He's the hood king, make of these hound conquerors. He's the figure for naked to concede. May have to be your leader, cause I'ma come to feed ya. In bun, but man can't conquer us. Can't touch me, I'm on me a dangerous. Me no pretender, me love no pretender. Show them out and bring the agenda. Teach him and all of them, me tell them. Real a one, all of them, me tell them again, again, me tell them. Show them out and blow
them. Like me, wakati na kufuga mwenyewe. Usilete za kime, wakati na kufuga mwenyewe. Usilete za kime, wakati na kufuga mwenyewe. Usilete za kime, wakati na kufuga mwenyewe.
Usilete ushamba, mini namba. Mwige tembo, upasuke msamba. Unaniponda, uku unanipenda. Unaniiga, unapolala ndo nilipo amka. Wezi kushindana mi shtuka. Ngoja nikupe kanuni usijezunguka. Utaaibika, utadharolika. Nafanya kwa vitendo, nimejawa upendo. Wejenga maneno, nikufunge mdomo. Mafanikio yangu, matarajio yako. Mafanikio yangu, ndo kula yako. Mafanikio yangu, ni maisha yako. Unasema nini, uwezi kupambana nami.
Usilete za kime, wakati na kufuga mwenyewe. Usilete za kime, wakati na kufuga mwenyewe. Usilete za kime, wakati na kufuga mwenyewe. Usilete za kime, wakati na kufuga mwenyewe.
Usilete ushamba, mwige tembo, upasuke msamba. Unaniiga.
Usilete za kime, wakati na kufuga mwenyewe. Usilete za kime, wakati na kufuga mwenyewe. Usilete za kime,
wakati na kufuga mwenyewe.
Usilete za kime,
wakati na kufuga mwenyewe.
Usilete za kime, wakati na kufuga mwenyewe. Usilete za kime, wakati na kufuga mwenyewe. Usilete za kime, wakati na kufuga mwenyewe. Usilete za kime, wakati na kufuga mwenyewe.
Nafanya kwa vitendo, nimejawa upendo, wetenga maneno.